Iri ni radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaru kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi byizgaho nange Finiste nshimiye Imana. Ikiganiro cy'uyu munsi turashima twishimira umuhigo nyuma y'imyaka 2 n'igice y'ikiganiro agasaro kaburaga gitangiye duhuje imiryango kunshuro igira 60. Suzanne Mukandekezi wasigaye mu Rwanda afite imyaka 6 igihe Simeon Gakwaya yahungaga mu mwaka 1959 akajya mu Burundi tumuhuje na murumuna we Esther Mutsobekazi igikorwa kihuse cyane kuko twamu boneye umuryango hashize gusa amasaha 72 aje mu kiganiro agasaro kaburaga. Igice cya mbere cy'iki kiganiro turakimuharira, mu gice cya kabiri turakira abandi bashaka kumenya irengero ry'ababu, abari mu nkambi ya Butare mu ntara ya Rutana mu Burundi, abari ipanzi na Nyangezi zo muri Congo, ababuraniye iwari kare dushakiri na Kimari muri Uganda. Ikaze mu kiganiro iwanyu Montana.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, wicikintege shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Mu cyumweru gishize Esther Mutsobekazi yaje mu kiganiro atubwira ko yavukiye mu Burundi, akaba mwene Simeon Gakwaya wamubwiye ko yari afite abavandimwe mu Rwanda. Ariko igihe umuryango we wahageraga nyuma ya 1994 wasanze bamwe baratakiriho abandi baratatanye, yashakaga uwo ari we wese ukomoka kuri Simeon Gakwaya bari batuye i Nyanza ya Nyabisindu. Dore uko yabivugaga:
twavuye i Burundi, data tumubaza uko we byari bimeze akiri mu Rwanda, ariko yakomeza kutubwira ko yari afite abandi bana yari yarabyaye akagira n'abavandimwe. Yatubwiye ko yahunze muri 1999 ava aho yari atuye ajya i Burundi, atubwira ko yasutse umudamu afite n'abana, ariko aba bana nyine ntabwo twigeze tubamenya, n'uwo mudamu ntabwo twigeze tumumenya. Twari bana bato cyane, ntabwo twabikurikiranye cyane, ariko we yajyaga kwicaza nyine akatuganira ko dufite abandi bavandimwe bahoze i Butare.
Yigeze ababwira amazina yabo?
Yatubwiye umwe gusa ngo yitwaga Suzanne.
Suzanne akaba yari umwana we cyangwa se niwe mugore yari yarasize mu Rwanda?
Suzanne yari umwana we.
Umukobwa. Yego. Ntarindi zina?
Ntarindi zina tuzi.
None se nta zina ry'uwo mugore we yababwiye, ntaryo muzi naryo?
Naryo ntaryo tuzi pe, kuko twebweraga n'ibyo byose yabitubwiraga ari nkaho tumubajije. Ari nkaho tumubajije na mama yajyaga akunda kumubaza tete ko abana bakeneye kuzamenya umuryango bimeze bite wababwira. Musaza ukabona nta akavuga ati reka nzababwira nibakura, twari batoya. Ati reka nzababwira nibakura, nzababwira nibakura. Nuko nabonaga asa nkaho adashaka kubyinjiramo cyane.
None se niba yari yabavunguriyeho akababwira yuko uwo muryango we yabusize Butare, Butare yari nini? Yababwiye agace nyirizina yabasizemo, yababwiye ko ari Butare hehe?
Yatubwiye Inyanza.
Inyanza ya Nyabisindu?
Inyanza niho yatubwiye.
Nyanza nayo ntabwo ari nto, ariko ubwo turagenda tuhegera
ahantu hahoze mbese ntazi ahantu ngo hahoze ari mu Rukari. Aho hantu rwose ngo niho umuryango we wari uri, ahantu hahoze niho byari byegeranye n'aho mu Rukari, ariko ni hafi aho ngaho.
Yego urumva ko tugenda noneho tuhagera rwose abantu bari batuye hafa aho ngaho barahari ku buryo birumvikana ko izina dufite ni rimwe gusa ariko nta muntu uzabura ntabwo hazabura umuntu wamenya Gakwaya Simeone wahavuye muri 59 akajya mu Burundi ariko akasiga umuryango ubwo rero reka dushakishirizaho uragarutse muri 94 wigeze ugera Nyanza ugiye gushakisha umuryango
oya sinigeze ngirayo na rimwe kubera ko nashakishije umuntu nshobora kuba nabaza wenda ngenderaho ndamubura nibaza ukuntu najya aho hantu sintazi sindahagera na rimwe nkagenda gusa nigabye biranyobera ubwo numvise ikiganiro ndavuga nti wenda nshobora gutangaho amakuru makeya mfite hanyuma bakamfasha icyo papa twe twamazaga yatubwiraga amazina we amazina yatubwiye izina ry'uwo mukobwa we akakubwira ko yari asa n'abavandimwe harimo ngo bari abapasiteri yari bari n'abadivantiste ariko ntago amazina rwose nyibuka ko ari bato akatubwira n'amazina y'ababyeyi be
yego amazina y'ababyeyi be urayibuka
iyo ndayibuka nibuka aho rimwe rimwe
yego bitwaga bande
papa we yitwaga Ngabo y'Icondo
yego
naho mama akitwa Nyiraburo
yego yababwiraga umubare w'abana yasize mu Rwanda bari abahungu bangahe bari abakobwa bangahe
papa ntabwo yigeze atubwira umubare w'abana yari afite mu Rwanda gusa yatubwiye ko bari abakobwa gusa
bari abakobwa gusa
Rwanda bari abahungu ariko yatubwiraga ko bari abakobwa
yigeze ababwira ko areba umwe muri mwebwe yabyariye i Burundi yigeze babwira ati iyo nkurebye mbona usa n'umwe mu bana banjye hari ishusho ry'abo bana mufite
papa ntabwo ibyo bintu yajyaga byinjiramo pe nubwo yageragezaga kubitubwiraho ari uko twebwe twamubajije kuko urumva twaricaye akubwira ko afite umuryango noneho tukajya duhora tumusotora tumubaza ese papa wazatujyanye wazatwereka akakubwira ngo reka nzabazana nzabereka n'umukura n'umukura birangira rero yitabye Imana
niba hari umwe muri bo ukumva ni iki ushaka kubabwira
ikintu nshaka kubabwira ngize amahirwe rwose ndakubona n'ubuhoga nakumva umutima wanjye uruhutse cyane cyane
komera komera
numva mbakunze ntanabazi ntabwo ari cyo kubeshya mbakunda cyane ntanabazi nziza mfatirwe n'umuntu n'umwe ukomoka kuri data nakumva nezerewe cyane mu mutima wanjye yonyine kumubona gusa sinzi ukuntu nabyifatamo rwose
Esteri Mutsobekazi ndagushimiye cyane kwa waje mu kiganiro ndagukomeje ukomeze utegereze wizeye nzaguhamagara ningira icyo menya nkubwire inkuru nziza ngaho rero nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane
n'Imana bagafashe kabonete
mu gihe ikiganiro cyatambukaga Suzanne Mukandekezi umukobwa wa Simeone Gakwaya yaracyumvise ubwe ni nawe wadutumyeho naramuhamagaye kugira ngo mbanze numve koko kuwo twashakaga tumubonye
nitwa Mukandekezi
Mukandekezi Suzanne
yego
none se umuvandimwe wawe Esteri Mutsobekazi uramwibuka
Mutsobekazi muzi mwizina ariko ntabwo muzi
wigeze kumwandikira kera
yego
ariko ntabwo yibukaga irindi zina yibukaga Suzana gusa
nitwa Mukandekezi Suzana umwana wa Gakwaya Simeone
yego yambwiye yuko mwari mufite n'abandi bana b'abakobwa mwavukanaga baracyariho
bose barapfuye dusigaye turi babitwenye
oh komera
yee
ubwo rero Mutsobekazi yaje mu kiganiro agasaro kaburaga ku cyumweru
yego
ambwira ati ndifuza ko wamfasha kumenya abavandimwe banjye nageze mu Rwanda ya 94 ndashakisha mbura numwe ntekereza ko bose bagomba kuba barapfuye ariko nanze gukura ya maso buryo mpora numva mfite ikizere ko hari umwe mu muryango wanjye ukiriho ati none mfasha dufatanye urumva rero niho twahereye kugira ngo turebe yuko twamonera umuvandimwe none Imana irabikoze ndakubonye
urumva gose ndumuvandimwe wepe
yego
ndumuvandimwe we ndimbyaro ya gatanu kuri data na mama uwo data yasize hano mu Rwanda agenda
agi Burundi muri 59
yego yagiye muri 59
ubwo si cyo gihe wari ufite imyaka ingahe
nari mfite imyaka 7
oh warukiri muto Imana igukomeze yego
nari nkiri muto ari mfite imyaka 7 ariko nyuma yaho yigeze kuza hanyuma turajyana njya kureba waba mara y'umwaka n'amezi 10
yego
ariko icyo gihe nta mugore yari afite nari nze mvayo nta mugore afite abo bavandimwe rero bavutse nyuma naravuyeyo bavutse nyuma naravuyeyo sinzi igihe ntabwo tuzi igihe yashakiye uwo mugore nyina w'abo bana ariko nari naravuye kuko ntitubazi ndetse muri make
ntabwo umubazi niyo mpamvu nawe ari kumwe na mukuru we umwe avuga ati turashaka kumenya abavandimwe bacu kubera ko papa wawe nyakwigendera Simon Gakwaya yakundaga kubabwira ko bafite abavandimwe mu Rwanda ntabwo yahoraga bibabwira ko bahari ko hari umugore we ko hari nabandi bana bane atebo bana banje mu bamenye niyo mpamvu abana bakuze bazi ko bafite abavandimwe mu Rwanda
turahari rwose turahari ndahari namusaza wanjye umwe abandi barapfuye ariko rero hari n'abuzukuru ba papa
yego yashakaga umuryango muri make yashakaga umuryango rwose
umuryango urahari rwose pe
ikiza nanone nuko mutagiye gutura kure mwakomeje gutura aho hafi y'urukari nicyo yibukaga ngo papa wanyu yababwiraga yuko bari batuye mu rukari
ntabwo ari mu rukari neza ntabwo ari mu rukari hafi y'urukari ariko rero kujya mu rukari kuva aho dutura ijya mu rukari
ibyo byose ni byiza birashimishije kubona nkubonye vuba reka ndebe yuko nahamagara Mutsobekazi akitaba kugira ngo mpite muha iyi nkuru kano kanya nawe uyumva
binange wabyiyumviye icyo kiganiro cyawe nkunda kucyumva ndagikunda cyane
ukunda kumva agasaro ka buraga
nkunda kumva agasaro ka buraga saa 10 zijoro gucya haba kuwambira
yego
iteka ndacyumva nige wabyiyumviye
urabyiyumvira rwose wumva turimo turakuvuga twavuga gasuzani
narabyiyumviye rwose narabyiyumviye rwose umuvandimwe wanjye arira marira menshi avuga ko ashaka kumenya abavandimwe narabyiyumviye
ni ibintu byiza ukomeze rero wumve
abaturanyi n'abavandimwe bandi turi kumwe mbabwira nti igitangaza cyabaye ntitwabonye umuvandimwe rwose umva narabyiyumviye n'amatwi yanjye
mbese ijwi rya Amerika ni radiyo mwumva cyane
ndayumva jyewe nkunda kuyumva ko radiyo kanjye kaba kari ku musego ndi umukecuru ufite imyaka 70
komera Imana igukomeze ntabwo urakecuru uracyari ijigija ryiza
numvise ari nk'umunsi mukuru mbonye numvise ari igitangaza Imana inkoreye muri make
ni igitangaza wagira ngo Imana yari yashatse kubikora vuba ndibuka nsezera kuri Mutsobekazi naramubwiye nti ndizera ko nzaguhamagara vuba nkubwira ko nakuboneye umuryango birashimishije rero kuba ngiye kumuhamagara muri kano kanya nkamubwira ko nakubonye hanyuma nkabahuza mukaganira
ndahari rwose ndahari wese Suzana Mukandekezi ndishimye narishimye Ibineze neza jo byiriwe byasabye uwo mbanyese nkabimubwira.
Ngaho rero Madamu Mukandekezi Suzanne ndagushimiye cyane kuba uje no muri kino kiganiro tukatuganiriye mu gihe ugitegereje guhura na murumuna wawe kandi nongere ngushimire kuba wumva ijwi rya Amerika kino kiganiro agasaru kaburaga.
Nkunda kucyumva rwose nva nawe urakoze cyane Imana izaguha umugisha izakongera imigisha ikongerera uburambe rwose ikongerera n'ubumenyi umva Imana ikujye iguha umugisha.
Urakoze cyane.
Kuko nkunda kucyumva nkumva rwose ntiwakunyereka nkakubona imbona nkubone nagushima cyane ndakwishimira ndagusinga.
Urakoze cyane. Uzambona nzagusuhuza vuba ninza mu Rwanda ntabwo rwose nzagenda ntagushuhuje. Abantu bose batugaragariza urukundo tugomba nabo kubagaragariza nawe rero nzagusura turamukanye.
Yee murakoze cyane Imana ibahe umugisha.
Namwe
Agasaro Kaburaga.
Maze kuvugana na Suzanne Mukandekezi nahise mpamagara Esther Mutsobekazi nsohoza isezerano.
Uribuka turi mu kiganiro ejo bundi narakubwiye ngo nzongera kuguhamagara nkubwira inkuru nziza nkubwira ko nakuboneye umuryango wawe. Nicyo cyari kinzanye rero muri kano kanya.
Yego. Uyirabeshye.
Ntabwo mbeshye. Ntabwo mbeshye. Suzanne namubonye.
Oya urabeshya.
Suzanne ariho namubonye.
Oya.
Yego.
Ntabwo
nkubeshya. Ayo marira yawe nawe yambwiye yuko yakumvise urira akakumenya. Yambwiye ati naramwumvise nguwo murumuna wanjye.
Oya se disi uri kumana yanjye. Ari hehe?
Ari Nyanza, hahandi papa wawe yakubwiraga ko atuye, ntabwo ari kure yaho, ari hafi yo mu Rukari.
Yego.
Yego.
Sibana we, pe use kuko mana yanjye.
Iyakire.
Tata, mbegibintu ese. Hanyuma se nkamubonana.
Nubu ngubu nuko nakubuze nagira ngo muganire nagira ngo mbahuze muhanyuma muvugane hanyuma ubundi mugi uzaje kumusura arahari afite umuryango wawe benshi hari bamwe batakiriho ariko hasigaye babiri musaza wawe umwe nawe na Suzanne ariho kandi bada
hari na musaza wanjye se
hari na musaza wawe nimba nabyumvise neza nibo basigaye gusa
sirana tata
kuri kimwe ntumva nishimiye use disi ndamubona gute. Uramubona vuba nuko ubu ngubu baryamye nge kuhamagara ndebe numva niba hari
bashobora kuba baryamye.
Yari ya bari bagutegereje ariko birumvikana ko njye nkunda kubikora mu kiganiro cyanjye Agasaro Kaburaga iyo mbere yo kumpuza abantu n'abandi nyine uwo twashakiraga umuntu mbanza kumubaza birumvikana ufite ibyishimo byinshi ufite amarira y'ibyishimo tuza gatoya umbwire inkuru urayumvise Suzanne bavugaga mukuru wawe ariho yambwiye ati ngo nabimubajije arabyibuka ko yabandikiye.
Yego.
Ya arabyibuka.
Ariko mana.
Yaje no kubasura ariko yaje kubasura mu wowe wa ntago wari uriho ya papa wawe yaratararongora ariko yaje akiri umwana
w'umukobwa. Yego, ibyo ni papa yarabimbwiye ko yigeze ngo kuza we kumureba. Uwo mukobwa we yarakundaga cyane bikomeye ku buryo we ngo yaje no yigeze kujya kumusura.
Ya yaje kumusura i Bujumbura. Ngaho rero sangiza ibyo byishimo abakumva ku ijwi rya Amerika muri kano kanya nabo n'abandi bana benshi bamaze imyaka mirongo wowe sinzi n'imyaka mumaze papa wavuye mu Rwanda imyaka igera kuri 64 none dore igihe kirageze abantu yasize ashibutse mu Rwanda baracyariho ni ikintu cyiza cyane none ibyo byishimo bisangize abumva ikiganiro gasoro kabura uza mu kiganiro uwumvaga wizeye rwose ko bizashoboka tukagufasha cyangwa ruga gutereka nge gupimiranya ndebe ntawo nta uburiraho atahinze
njewe naragerageza gape ndavuga nti rero nta kundi nabigenza nagerageje ko nshobora kujyayo mburuko mbigenza mburuko nagenda ariko aho mbyumviye ndavuga nti reka mfe kugerageza njewe napfuye nko kugerageza ndavuga nti reka mfe kugerageza n'ubundi sinzirenganye mbure ariko nagerageje numvaga ko rwose ari nko gupfa kugerageza nkavuga nti ntazava nkirenganya nkavuga nti basi iyo mfa kugerageza na hariya nkireka mpagerageze bizange nagerageje sinzirenganye rwose none mana ishobora byose birakunze ariko mana mana nigitangaza
mukuru wawe yambwiye yuko yumva ijwi rya Amerika buri cyumweru yambwiye ati nanjye wabyiyumviye mbese wowe wumva ijwi rya Amerika cyangwa se ubu ngubu hari ikigiye guhinduka mu buzima bwawe gasaro kaburaga uzajya wumva kugira ngo ufashe n'abandi kugira ngo ababuranye n'ababonabo bashobore kubabona
njyewe ijwi rya Amerika najyaga mbyumva mbere nkibana na mama nyuma yaho ntabwo nagiye kubyumva ariko nasubiriye kuryumva ejo bundi bambwiye yuko barangisha abantu ndavuga nti yego barabarangisha bati cyane noneho nditega amatwi ndabyumva nk'amezi abiri mvuga ariko aba bantu koko bararangisha bakababona se koko nibyo nkajya mbikurikirana yewe n'ibya mu gitondo nkaryumva n'irya nimugoroba nkaryumva nuko ndavuga nti hano hantu nanjye nzagerageza pe
urabona rero aho wahinze niho usaruriye Mutsabekazi rero nishimiye kugusezeraho hano mu kiganiro agasaro kaburaga waje witora tuzivuga utereka ngende ndebe ko nagira Imana nkabona umuryango wanjye nagira nkubwire ko uri muri bake cyane baza mu kiganiro agasaro kaburaga tukabonera umuryango nyuma y'amasaha 72 gusa kuva batambutse mu kiganiro nawe rero wiyongereye ku bantu batarenga 10 tumaze gufasha kubona imiryango yabo nyuma y'amasaha 72 baje mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro nkwifurije guhirwa n'umuryango wawe nkwifurije ibyishimo uhorana mu tsobekaje
yego murakoze cyane anenda neserewe ndishimye cyane Imana ibahe umugisha mwinshi cyane utagabanije igi bakomereze ibyo bintu byanyu mukora rwose ni byiza Imana igibahe umugisha mwinshi cyane kandi nababuze imiryango ndabizeza ko bazawubona pe nta kizere nari mfite ariko ndumva nishimye cyane mutima wanjye nago batumva bazagerageze nabo bazababona nisengere ikizere gikomeye cyane ko n'abandi bose bazababona rwose
Agasaro kaburaga
nyuma y'umwaka w'1994 Gakwaya Simeoni yagarutse mu Rwanda ntiyasubiye mu Rukari rwa Nyabisindu aho yavuye mu mwaka w'1959 yitabye Imana atazi ko asize umwana musozi iyo Esther Mutsobekazi atereriyo ntashake kumenya niba hari uwo mu muryango wa se wasigaye abana bagakwaya bari gukomeza kubana mu Rwanda bataziranye igihe cyo kubahuza ijwi rya Amerika yari hari Eric bagira ubusa aratubwira uko byagenze
urwo rusako rw'umukecuru mwumva surwo umuntu uri mu kaga tabaza ahubwo bumbati ibineza neza ibyishimo bivanze n'amarira kubavandimwe bari bamaze imyaka 64 bataziranye batanabonana bishingiye ku mateka sharira yaranze Rwanda
niko waburiye hariya no Niko, polis is benieuwd. Chichik, wangan turahat, chichik.
Turi mu mudugudu wa Nyagatovu akagari ka Kavumu umurenge wa Busasamana Inyanza hafi yo mu Rukari mu majyepfo y'u Rwanda mu bavandimwe bahuye ku isonga hari Madamu Esther Mutsobekazi n'umukecuru mukuru we Suzana Mukandekezi w'imyaka 70 y'amavuko bavukana kuri se na banyina batandukanye abavandimwe ntibarashira impumu
niba badata batweze we utuburi hafi hako aha Nanga, sioni kwa jawa sana na marisha. Urinda kurira, sinema kugiesu. Urinda kufuja, kurira biuri da koko tura hahasi. Nanga hiyo, nanga guau. Kwa hali umura, kwa nubele ni yasi nje barahari, nubele ni nabu barahari, nani ndachahari. Bichari, mali shimo we.
Mureke kizama.
Chua hili chui teka we.
Chane.
Mali shimo.
Kongatu watu uwe.
Nijilu kushaka nani kumushakisha.
Nana.
Nana, wena suti ya guhina mirozi kancha ko. Nunga sinuzu mdise neza. Nunga. Nunga sinuzu
mdise neza.
Hajila jika kufata kakaramu. Arizunga kanda kusubiramu. Ariko nafasha gakaramu handika mungo buze n'umubari
abantu bakora kazi gakomeye njye nda bakunda cyane
ye mwana w'umujuru niko ye niwo dise ni watu niko musobeka uturi yahanga hafi
zakibaza
hafa hako unye tari hafi
yego mana yanjye
Mu mwaka w'igihumbi 1959 Simiyoni Gakwaya wari utuye muri aka gace yabanje guhungira muri Tanzania nyuma ahungira mu Burundi wenyine asiga umugore witwaga Rachel Nyirakayonga n'abana Nyuma y'igihe kirekire yagarutse gutwara umuryango ariko baramwangira aza kuzashakira undi mugore we Odeta Mukarushema mu Burundi. Uyu Mukarushema amakuru atubwira ko nawe yavukiye aho mu buhungiro. Babyaranye abana babiri, Bucura ni Madamu Esther Mutsobekazi w'imyaka 29 y'amavuko. Gakwaya mu 1994 yaratahutse ariko ajya gutura mu karere ka Kirehe hafi n'umupaka wa Rusumo. Mutsobekazi yageze mu Rwanda afite amezi abiri. Avuga ko sumubyara wapfuye mu 2005 ari mu kigero cy'imyaka 90 yajyaga baganiriza ko Inyanza hafite umuryango ariko guhura n'abavandimwe ntibyorohe. Mutsobekazi ntiyacitse intege ariko bikomeza kumugura. Yumva ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro ka Buraga. Iki nicyo cyamubereye urufunguzo rwo kumuhuza n'abavandimwe. Kuwa mbere w'iki cyumweru nibwo babonaniye aho yagombye kuba yita kwivuko bimubereye ihurizo kubishyira ibwonko.
Ntago mfite ikintu cyo kuvuga kirenze gusa ndishimye cyane bikomeye cyane pe. Ndishimye birenze nta kindi kintu mfite cyo kuvuga. Ni ibintu bikomeye cyane birandenze birenze ubwenge bwanje. Ntago ndashira ubwenge kugiye ngo mbibone neza ko ari byo koko.
Akeka kuri kurota?
Ntago ndimo kubibona n'ukuri kuko ntago ndimo kubibona neza ukuntu kuri ubu ngubu aho navukiye nkaba mbonye abantu ngo tuve ndimwe kwa papa gye nari nzi yuko ari twebwe babiri twenyine duhari twenyine ubwo nari nzi ko niba papa yarapfuye nta wundi muntu mukomokaho nta wundi muntu ubaho numwe numvaga ko ari twebwe duhari byarangiye
Ijwi rya Amerika yagize amatsiko ku mpamvu aba bavandimwe bari bamaze imyaka yose batarabonana na bose bari imbere mu gihugu turacyari na Mutsobekazi
Nari nkiri muto aho ngeragereje kubashakisha ntacika intege kubera ko aho babaga ntago nari impazi nkagerageza kuza ariko simbonunzana bikanca intege aho numviye rero ikiganiro cyo ku Ijwi rya Amerika Agasaro ka Buraga nange ubwo ndagerageza ndandika ngerageza ngira ngo mfe kureba ibyo gupfa kumva ngize amahirwe mbona rwose birakunze ni ibitangaza by'Imana sinzi ko nabivuga
Mukecuru Suzana Mukandekezi muri 59 yari afite imyaka 6 y'amavuko yasigaye mu Rwanda. Uyu yadutekerereje uko byamugendekeye akimara kumva ko hari umuvandimwe wabo ubonetse biciye mu Gasaro ka Buraga.
Narabyiyumviye nkunda kumva ijwi rya Amerika. Agasaro ka Buraga ntabwo kajya kancika. Narabyiyumviye mbyumva sa n'uri mu tuntu tw'udutotsi, ariko radio nari nayifunguye. Noneho numvise amazina ya sogokuru ndegukanyicara ku burishi. Uriya mwana avuga amazina ya sogokuru ngaba y'icondo na nyiraburu, numva ni sogokuru na nyogokuru. Noneho rero agiye gusoza avuga yuko hari umuntu wabandikiye witwa Suzana, numva ni gyewe. Mwabagabo mwe bwatinze gucya ngo mbivuge, nta muntu ntabibwiye. Nibwo nabyukaga kare mbwirira umuhungu wanjye nti uzi igitangaza nabonye. Abakobwa ba papa bashaki badushakishije bashakishije umuryango. Ubwo rero irikora nabuhanga ni ryiza cyane, yahise ahamagara i Kigali ngo ashake inomero zawe ngo uzu yitwirike bagire ubusa. Noneho uwo yazatse ni waje kumaniza Venusiti. Numva ati zose mba ndazifite rekahubwo ngo hiza Venusiti. Noneho rero Venusiti uyu nguyu aramwandikira amuhana nimero zacu, bwarikiye Venusiti aramamagara. Aranyibwira ndambwira ndagukunda ngukunda ntarakubona ariko nkunda ibyiza ukora nkunda kuvuga umuvandimwe wanjye. Naramwumviza ati waratwiyumviraga kuko anamubwira ati niba Suzana kumva ubu wasanga kumva. Naramwumvaga kuko naranezerewe, nta wabasha kubona umunezero nezerewe. Naranezerewe narabivuze uwari we wese ubasha kubyumva n'utabasha kubyumva n'utabishaka n'ubishaka. Nababwiye ko nabonye abavandimwe.
Hanyuma uyu munsi tukuzaniye umuvandimwe
umuvandimwe ubibonye koko mwebwe uko nabyakiriye ntabwo mwabibonye. Ubuse nabasha kubivuga, ndabyishimiye, ndamukunze, mukundanye n'umubyeyi we mama we yatubyariye abakobwa beza n'undi tuzamubona. Yatubyariye abakobwa beza, nishimishijwe n'umuvandimwe wanjye musobekazi, ntabwo nabona uko mbivuga.
Bwana William Nsabimana w'imyaka 43 y'amavuko, mutsobekazi wavutse ku wundi mugore sekuru yashakiye mu Burundi amubereye nyina wabo. Niwe wafashe iya mbere akomanga hirya no hino, nyina akimara kumubwira ibisa n'ibitangaza yari yumvise ku ijwi ry'Amerika. Kubera igihe cyari gishize, niyumvishaga ko byashoboka kubona abavandimwe. Afitiye ubutumwa bakurikiriye radio.
Icyo nabwira abakurikira ijwi rya Amerika, nuko radio ijwi rya Amerika ari radio nziza. Icya mbere cyo itugezaho ibiganiro byiza, icya kabiri itugezaho amakuru meza afatika kandi y'impamo. Ijwi rya Amerika narishishikariza ndetse n'utararyumva ko yajyumva radio ijwi rya Amerika ni radio nziza cyane. Kuba byonyine duhuje n'umuryango, tugaba twongeye kubona umuryango. Ba mama wacu barapfuye, ndishimye cyane ko nongeye kubona mama wacu, umuntu uvindi mwe na mama. Nkibimenya ejo bundi narindi mu mujyi wa Kigali na natwaye abantu ndumushoferi. Ni natwaye abantu aho twiriwe tuzenguruka nabasabye uruhushya, ndabwani mumbabarire hari umuntu mama wacu twamumenye kubera radio ijwi rya Amerika ku Gasaro ka Buraga. Nitugera muri karitsiye aho yambwiye mumbabarire tunyureyo tujye kumureba. Barankundiye tuzenguruka za Gikondo, Remera, tuzenguruka Kicukiro. Igihe twari duhindukiye tugiye mu mujyi wa Kigali twageze Rwandexi, ndababwira nti rero yambwiye ko aho akorera ari hari haruguru kuri Mirezi ya kabiri i Gikondo. Nakatije imodoka baranyemerera, ndababwira nti ntago nagenda ntamubonye. Naragiye musanga kukaza aho yakoreraga, agisohoka murebye nese mwibwira kubera ko nabonye asa na mama. Turasuhuzaga turishima, yaje hano gene namubonye mu minsi nk'ibiri ishize.
Ubutumwa bwa Nsabimana ntiburi kure y'ubwa nyina wabo.
Bikomeye cyane, ndababwiza ukuri ko ibintu bumva ntago ari ibihuha, ntabwo ari ukubeshya, ni ibintu bikomeye. Ubu tuvugana mpagaze aho i Nyanza, papa yajyaga tubwira ndaho nakwita iwacu, nabonanye na bakuru banjye, nabonanye n'umuryango wanjye, abahari bo nababonye, n'ukuri ndishimye cyane bikomeye, kandi nibo bahumuje nabo.
Nyuma yo guhura n'abavandimwe umukecuru Suzana kuri ubu ufatwa nk'umukuru w'umuryango, aratangaza ikigomba gukurikira.
Mu rwego rw'umuryango nta cyo zatubaranye, ngiye guteranya umuryango tugira icyo tuvuga ku bakobwa bacu. Ngiye mukuru, ndi mbyaro ya data ya gatanu, abo nkurikira barapfuye n'abankurikira barapfuye, hariho umwe, ariko ubu ngiye guteranya umuryango tuganire ku bakobwa bacu. Basimiye ni Gakwaye. ndamwishimiye turamwishimiye umuryango uramwishimiye
abadukurikira ku ijwi rya Amerika nababwira ko urwo ari rwo rugendo rw'aba bavandimwe bari bamaze imyaka isaga 60 bataziranye nabandi mutarabonana abagihumeka nta mpamvu yo kwiheba dufatanyije byose biracyashoboka
kumeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasoro kaburaga umwe hariko wa muri sanga mpayikaze Claudia Kwizera ushaka kumenya makuru ya basaza be bahoze mu nkambi ya Butare mu ntara ya Rutana mu Burundi Claudia Kwizera tuye mu karere ka Musanze mu murenge wa Muhoza akagari ka Mpenge umudugudu wa Mpenge
kene kumenya ahantu abantu banje basigaye bari kuko narababuze
abo bantu bawe ni bande bitwa bande
nabavandimwe banje umwe yitwa Sehoro Jean Bosco undi yitwa Evariste azaba intwari
none se mwaburaniye he byagenze gute
nokuvuga ngo babanaga na papa mu Burundi mu nkambi y'u Burundi twe tuba mu Rwanda aho papa apfiriye rero 2015 nyuma y'icyo gihe ntabwo twongeye kumenya amakuru yabo
none se abo bavandimwe bawe uribuka imyaka bari bafite muri 2015
nakekeranye kubera ntabanaga nabo rero mu rugo hari amakuru yabo menshi yenda ntazi
yego
ntabwo twabanaga
gerageza
Evariste we yari afite nka 2015
yego
ubu ntiyashize imyaka 8 yari afite nka 10 nka 20
deka ngufashe babaga mu ihe nkambi y'u Burundi
babaga mu nkambi yitwaga Butare mu ntara ya Rutana
amakuru ufite nuko bakiri muri iyo nkambi cyangwa se nuko bahavuye
nukuvuga ngo nta makuru mfite gemeruka aho ngaho 2015 nyuma yuko tuvuye nibwo papa yitabye imana kuva 2016 kontakti zabo zose twahise tuzibura
none se niki cyatumye mutandukana kuki bo basigaye mu nkambi imwe mu gatara
bagiye mu nkambi nyuma bagiye 2009 bagiye basanga papa niho yaraje papa yagiye 2006
none se kugira ngo bajye kuba mu nkambi ya Rutana hanyuma ubura amakuru yabo no kubera ko utashatse gukomeza kuyamenya wabuze uburyo bwo
wagira ntabwo ari jyewe gusa ntabwo ari jyewe gusa n'umubyeyi wabo nta makuru yabo afite n'abandi bavandimwe bavukana nyine nta makuru yabo bafite
hari impamvu igaragara yatuma mwebwe muba mu Rwanda bo bakaba mu Burundi cyangwa mu kindi gihugu
papa yagiye kemara wagiye kwivuza avuye yahitira Burundi uburyo yageze mu nkambi nanjye simbuza urumva nari nkiri na muto ntabwo nabajije ibibazo byinshi
kuba umaze imyaka hafi 8 nta makuru y'abasaza bawe ufite birumvikana n'ikintu kuri ku mutima urabyuka ukavuga uti basaza banjye bari hehe mbese mu Rutana mute bakurusha imyaka ingahe
kuri Jean Bosco we yarandusha nk'imyaka igera mu icumi nko muri hagati y'itandatu n'icumi gutyo ntabwo nzi imyaka yabo exactly kereka mpamagaye mama wabo akabimbwira akambwira ikigero cy'imyaka bari barimo
kubera iki ari we wahisemo kuza mu kiganiro agasaro kaburaga kubera iki atari mama wawe waje ni wowe ubakumbuye ubashaka cyangwa se hari izindi mpamvu
mama wawe nta telefone agira mama wanjye we nta urumva nyine ntago yabijyamo cyane ubwo gihe nk'abavandimwe kandi nkaba ari jyewe uri sivirize ntavuga ni nabyinjiramo cyane niyo mpamvu nabigiyemo
yego
bari banansabye niyo nabo mu byo nyine ko twabashaka rero mu minsi ishize nabonye umuntu apostinga imiryango mwahuje ndamubwira nti se aba bantu nanjye bashobora kumbonera abanjye ubwo yampaye kontakti zanjye
nibyo
ariko bwa mbere nari nabanje no kujya muri Croix Rouge ahubwo nuko leta ntazo bampaye nagiyemo kwa gatatu
nibyo
resita ziraboneka
muri Croix Rouge ntabwo bizoroha kubera ko abavandimwe bawe ari Jean Bosco ari na Evariste ushakisha barengeje imyaka y'abana bashakishijwe muri Croix Rouge abavuga hano ku ijwi ry'Amerika bambwiye yuko ntashakishiriza ariko se ubundi wari usanzwe wumva ikiganiro Agasaro Kaburaga ijwi ry'Amerika ni radio wumva cyangwa se waje gusa ari ukuvuga uti ni nko kujya mu isoko nkajya gupimiranya nkareba ko nabona ko nagurisha cyangwa se narangura icyo nifuza ariko ntabwo uri umuntu ukunda kumva ijwi ry'Amerika
usibye amakuru narebaga kuri social media n'ubundi kusanzwe ngiye ntabwo numva radiyo nta radiyo n'imwe njya numva pe sibyo nko kureba posti zanyu ngo narabakurikiraga kuri account yanjye ya Facebook amakuru
niba aba basaza bawe Jean Bosco na Evariste bakumva niba bakiri aho ngaho mu nkambi ya Butare Rutana ni mu Burundi cyangwa se bari n'ahandi mu kindi gihugu cya Afurika baba muri Zambia cyangwa ahandi hantu tutazi no muri Malawi aho bari hose barakumva ndasaba cyane ngo bakunze niba bakumva n'iki ushaka kubabwira ni wa munota usigaye mba hamweshe abaje mu kiganiro kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo n'iki ushaka kubabwira
kindi ku mutima nonaha ni urukumbuzi rwinshi cyane n'abavandimwe bagiye tutamenyanye imyaka myinshi cyane ko aribwo nari nkimenya n'ubwenge nkurikije n'urukundo twakundanaga noneho nkahita mbabura byihuse gutyo ndabakumbuye cyane cyane ku buryo ntabisobanura rero nshaka kubabona nkongera nkabona uwo nika musaza wanjye
ni icyifuzo cyiza gikomeye kandi cy'urukundo ruhebuje ngaho rero Claudia wakoze kuza mu kiganiro Agasaro Kaburaga ndahamya yuko basaza bawe Jean Bosco na Evariste bakumva kandi ko bazaduhamagara vuba kugira ngo batubwire amakuru yabo hanyuma tunezezwe no kubahuza ngaho rero amahoro y'Imana
murakoze cyane
shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintege
shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona
Muhinde Janvier utuye mu ntara y'Amajyepfo umurenge wa Ntazo akarere ka Nyanza akagari ka Cyotama Karamu mudugudu wa Ruyenzi yaje mu kiganiro ashaka base wabo babidi amaze imyaka 26 ataze amakuru yabo bahungiye muri Kongo mu mwaka wa 1994
ni badatu wacu babiri bagiye mu ntambara nyine bahunze mu ntambara y'94 ubu rero tuza gusa nkaho nyine tuburana bagiye mu cyahoze cyitwa Zaire ubwo mushiki wabo ari witwa Mukakimenye Speciosa we aza gutahuka atahutse rero mubajije kuko twebwe twari twarahungiye Tanzania nyine njye na papa ubwo mubaje nese kuko papa yajyaga avugana na basaza bawe boko mutazanye bite barambwira ati rero ariko nge ntambara yarabaye nyine biba ngombwa ko dushwa tandukana ariko mbere yuko dutandukana bambwiraga yuko bashobora kuzajya muri Zambia atubwo rero nayo makuru duheruka ati nimba baragiye Zambia nimba yenda baraheze muri Congo ati gusa ariko amakuru duheruka nuko bambwiraga yuko azajya Zambia
none se amakuru yakubwiye bari muri Congo mu kahe gace ka Congo mbere no gutekereza kujya muri Zambia bari hehe muri Congo
bari mu nkambi ya Panzi.
Panzi ni hafi ya Bukavu aho ngaho. hanyuma niho bavuye bajya muri Kongo nta handi baganye intambara yateye bari muri Panzi cyangwa se bari he
bari muri Panzi bano mu nkambi ya Nyangezi niyo bayibayemo birangiriraho nyine ubwo gusa icyo nibuka neza nuko nimba barabanje muri Panzi cyangwa nimba barabanje muri Nyangezi ariko izo nkambi zombi ngo bazibayemo
dukomeze ariko dusubira inyuma gato kugira ngo byumvikane neza abo baso wanyu ushakisha amazina yabo nayahe
haro bita Rwarinda Herbert
yego
abantu bo bita Rwabizi Jean Dodie
bahungira muri Congo muri 1994 bari abagabo bari abasore bari ngaragu banganaga iki
Rwarinda yari umugabo yari afite umudamu bamwitaga Mukansanga
yego
ubwo bahunze bafite umwana wari yari uruhinja nanjye nari muto ariko nta izina ry'umwana ryo simbyibuka naho Rwabizi we yari umusore ariko yari umusirikari mu ngabo z'u Rwanda nyine zo hambere
yego
ubwo baragenda gusa bageze muri Congo igisirikare ntiyagisubiye ngo ntabwo yagisubiyemo babanaga mu nkambi ubwo rero kana muri na aina mushikari we manyo masenge nabwo yambwiraga yuko Rwabizi n'ubundi bo nta mugore yari bwashaka
agaruka mu Rwanda yagarutse muri 1997 yakubwira yuko barumuna ba papa wawe abasize muri Congo ariko ko bafite umugambi wo kureba ikindi gihugu bajyamo icyo gihagaruka yagarutse kubera ko inkambi bari bajisenye inkambi bazisenya hari icyo yakubwiye aho bari baherereye icyo gihe bari baragiye se cyangwa se bagiye muri icyo kivunge kubera igihunga kubera ko inkambi zisenywe
nuko inkambi zari zishenywe nicyo cyatumye nyine bahita batataniza ngombwa ko we agaruka ngo bapakira mu ndege ngo barabazana abandi bo bakomeza iy'amashyamba gutyo
none nta kandi gakuru wamenye kuva icyo gihe uretse ayo makuru wabwiwe na special za Mukakimenyi nta yandi makuru wamenye yabo mbese baba barageze muri Zambia koko baba se baranyuze mu kindi gihugu amakuru wagiye wumva agusumira wa mugani w'abavandimwe bacu amakuru wagiye wumva aberekeye na yahe ya nyuma ufite
gusa amakuru ya nyuma ubwo hari mubyara wanjye we mukobwa wa Specioza Mukakimenyi
yego
ngo yaje guhura n'umugabo hano hafi n'ikigo nyine hano ku Ruyenza ahura n'umugabo yaramubwira ati se ko ndeba wabusa n'abantu bo kwa Karoro ngo Karoro bavugaga isogokuru ari we sawabo bagabo
yego
ndaramubwira ati rero ati ngo umwuzukuru wawe ati none se ati ni umwana wa Mukakimenyi ati mwavanye muri Congo ati rero nuko nihuta ati ariko nuko nyine wowe utanzi ati ariko banyokorome yabazi twari tunari kumwe
yego
none ibyo umwana w'umukobwa nyine nta no kubyitavuye no ku ishuri yamwita baramureba mbese ngo ngubwo nyine ntiyamubwira nyine ntiyamubwira ati tuba mu iki gihugu gusa aramubwira ati naje kureba bene bacu bari mu Rwanda ariko nisubirayo nzababwira yuko batamuriza ariho na Mukakimenyi ariho ati ubwo ngubwo nimbona akanya nzaza nze mbarere mbabwire ibyabasaza babo ntakabona kandi ubwo gusa nzababwira ko bafite ibibazo bibiri bakiriho umwana tumubaje se yari uwo mugabo yasaga ate se nta nimero ya telefone wamwatse umwana w'umukobwa nyine atuka ati ntabyo namwatse nabonaga ajya ari umugabo ntazi gusambira ngo yaje gusura bene wabo ngo arabona mu Rwanda ngo nyine ngataha nyine ngo ayisubiraho yari ari rero nyine ubwo tubitwara gutyo turarekera ubwo nibwo navuze ngo rero reka ntangire ndangishe gera numve nda ko ari cyo byatanga nibwo narangishaga mu kwa kabiri tangazo riracaho ategereza mbona ibaye ngombwa ko muri funga nyine ndavuga ngo reka ndekere ndategereze ndi kindi gihe yarumva yenda bazamamagara niba kamamagara kandi ubwo bazaba takiriho cyangwa se yenda sinzi yenda shako yenda batumva nenda yenda batara yenda batakunda kumva radio ijwi rya Amerika nta wamenya bitewe n'akazi umuntu aba arimo ubwo nyine mbitwara uko ndavuga nta kundi reka ndekere gusanza gutekereza wewe kuno kuzongera nka kwandikira kuri nimero kuko hari nimero y'uvuga ku gasaro kabuze y'uvuga y'itangira ikiganiro n'igisoza
yego
ariko mbona biri ngombwa ko ari kuyikoresha kuri WhatsApp
yego
ubwo telefone yanjye birapfuye maze gupanda ndabireka nyine ubwo itara nabyorera gutyo ubwo umugabo ndubatse ubwo urumva umuntu ahita ajya mu bindi n'ibindi gutyo
birumvikana ubu noneho nakwihamagariye kugira ngo tuganire kandi urakoze kumpa amakuru menshi ku ribaso wanyu ndavuga Rwabigwi Jean de Dieu na Rwarinda Gilbert amakuru ahawe cyane cyane nu namushiki wabo ajiwe tante wawe mu catchment specials akubwira ko basize muri Congo kandi bari bafite mugambi wo kujya muri Zambia niba batwumva muri kando kanya cyangwa se n'undi wabamenye no mugabo waje akamenya sogokuru wawe akamenya ko bari kumwe niba bumva ikintu kiganira gasaro kaburaga muri kando kanya bari muri Zambia baratwumva no mu bindi bihugu byinshi bya Afrika baratwumva cyane dufite miliyoni z'abantu bakurikira ijwi rya Amerika niba bakumva muri kano kanya abo basowanyu Rwabigwi Jean de Dieu na Rwarinda Gilbert niki ushaka kubabwira ufite ku mutima umaze igihe ushaka kubabwira kuva wahungu kuvuye muri Tanzania ari umwana ariko uravuga uti ndashaka ba data wacu boherereye ngaho rero bandikire yabaruwa y'urukundo ufite umunota umwe
gusanda bakumbuye mbahereka ndumwana muto cyane gusa mbabonye byanshimisha niyo twanavugana yenda bitewe na nuko abayeho nabyo byanshimisha nkabwira nabashikize ko rwose ko na bakeneye kumenya amakuru yabo gusa ko bakiriho kuko bafite agahinda kumva ngo abana tuvukana nkaba ariko dusigaye twenyine turi abakobwa gusa babiri abasaza bacu bose nta n'umwe tuzi amakuru amwe barapfuye barabizi ko bapfuye nka papa yarapfuye abandi basaza babo bandi bavukana kuri nyina bose nta n'umwe uri usibye ndabo babiri turangije tutazi nimba barapfuye ariko bamenye ko bariho bakwishima rwose yewe byaba birenze ukwemera nana navuga nti gusa nani izabaho umugisha kuba akazi mukora kuko naratumwe n'Imana kandi mugomba gusohoza ubutumwa
ngaho rero umuhinde ndagukomeje janvier kwifurije kugira amahoro y'Imana
agasaro kaburaga
nakire bangugira ke Lucia ushaka kumenya irengero ry'umugabo we wamurengeye Pascal baburaniye muri Congo yiwarikari ahitwa igatambira amakuru aheruka kumva nuko uyu mugabo we yaba yaravuye muri Congo yerekeza muri Uganda bangugira ke Lucia atuye mu karere ka Nyamasheke umurenge wa Kagano
harimo umusaza wanjye ariko nzakwaha Imana nabonye nawe mu turi turabita ishanje muri Congo
ni musaza wawe ushakisha cyangwa se urashaka umugabo wawe
hari musaza wanjye wo ari nawe mugabo wawe kandi gatambira muri Warikare hari na mwisegereza wanjye witwaga Bonaventure Barizi nawe natwabarira ngo ishanje akubwiriza ati yafariye iyo za Marawi abandi bakatiyeho ibogo Brazzaville ako nta makuru afatika nyine iyo mpamvu rero yashatse kujya ku ijwi rya Amerika ngo bashakishirize
none se ndumva rero ufite abantu batatu ushakisha harimo umugabo wawe harimo murumuna mugabo wawe harimo
umwisengereza wanjye harimo umusaza wanjye n'umugabo wanjye
aha urumva rero n'abantu batatu ushaka reka duhere ku mwisengereza wawe umwatandukaniye ishanje byagenze gute kugira ngo mutandukane mwarimo muhunga mwirukanka inkambi bazishenye mwatandukanye
twatandukanye mu basasi nibwo amakambe bari kuyasandaza bari gucira abantu bamwe banga gutaha hanyuma tukirukaga imisozi gutyo no twaburaniye abo bose no twaburaniye
mwisengeneza wawe yitwa nde
yitwa Bonaventure Barinzi
naho musaza wawe rero we byagenze gute nayo mwari kumwe aho ngahishanje
naho twari kumwe aho ngahishanje
mwese rurakubita muratatana muraburana
rurakubita turatatana turaburana umugabo wanjye wese wakabashe kugerana muri Warikare ufite gatambira
Warikare wese yitwaga nde
yitwa Uwamurenge Pascal
none aba bose uko ari batatu nta gakuru kabo uzi
nta makuru yabo na make yafite gusa natubwira ko uwo nguwo nzakora y'Imana musaza wanjye n'uwo mutware wanjye wamenye Pascal ngo bashaka ko barababonye muri kongo Brazzaville ariko mwisengeneza wanjye Bonaventure Barinzi we ngo bamubonye muri Malawi ariko nta makuru nta nkuru niba mwifatika nibwo nta makuru afatika dufite kwa mu bantu
iyo byose Bonaventure Barinzi niba ari muri Malawi ni ahantu hari abanyarwanda benshi kandi radio y'ijwi ry'Amerika irahumvikanira cyane ntabwo hazabura umuntu umwe uzamumenya cyangwa nawe akiyumva akavuga ati ndi hano niba kandi umutware wawe kumuvuga Pascal wamurengeye ari muri Congo Brazzaville naho haba ikintede hafi ya Brazzaville aho ngaho cyangwa se mbajyaruguru no mu burasirazuba no mu burengerazuba bwa Kongo hari inkambi zose z'abanyarwanda hose abanyarwanda baba bumva ijwi ry'Amerika ku buryo bazatubwira niba ramukamye yuko uwamurengeye Pascal yahageze mwisengereza wawe we nta gakuru ke mwatandukanisha nje nta uza hari ubwo ni gutegereza ko
nayo yakuye ariko ababyeyi bewe ndubacyari bo barahari ubwo umusaza wanjye se na mwamukazi wanjye baraho barahari mu Rwanda inyamasheke rwose bariho barahari aramutse rwose abonetse mwaza mu muja ko miryango wese umuryango wose bose barahari
iyo ni inkuru nziza none rero nimba bakumva muri kano kanya niki ushaka kubabwira birumvikanira bashakisha ariko babwira kantu kakuri ku mutima ku muvandimwe umaze imyaka ingana gutyo
2020 ngaho bashaka nuko bari banyumva
nuko
baze rwose tukubaka mu Rwanda n'amahoro kandi turabakumbuye cyane nibaze peri babaye banyumva rwose bataha bakaza
yego Rusiya ba ngukira ke rero ndagushimye cyane kuba uje muri kintu kiganiro agasoro kabura gakuri iki cyumweru ngaho komeza ubutegereze wize kuzabona bawe mwaburaniye ishanje na Warikare muri Kongo
yego
ugira amahoro y'Imana
Imana aho mugisha murakoze
agasaro
ganiro agasaro kaburaga cyo uyu munsi ntano kirangiriye mbashimiye kwa mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incama cyo kumuntu mushakisha ni 00120273460 nongere nyisubiremo 00120273460 naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.